Bismillah mon heddiyankobe tedduɓe ka taskaramon yonterejo dande fulɓe komi woni ceerno mo Doumba hiɗe wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten domum ɗen hande. Toɓoji no addi fitinaji mawɗi e nder gure ka rewo Nigeria, yimɓe ɗuɗuɓe no habbi faabo gumnati e yahan yobe ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men keɗoɗen jantore nultodiraɗo VOA Fulfulde e ngal diwal rewo Nigeria. Ka taƴere aranere en kalan ko fati e ɗalle ɗe ɗoftaki sariya sukaɓe Afrique no nangude laawi faade Europe walla Amérique fi ɗaɓɓugol gurdam ne wiɗan e biyol ɗuɗɓe. En ɗettoto andudol ko honno ma ko woni sabu ndu yaadu e ko woni battane mum e dunde Afrique. En yewtidan e Kadi Diallo sarɗiyankejo Mauritaninajo. Kadi mi landino selludal en Diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guine mijo makko e alhaali o.
Honɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe e mawɓe maɓɓe, haray ko no wodi ko hani wadde ko waɗali.
On nanan ko heddi e yewtere nde joni joni. Karogere men diaspora hande ko lural CDAO dental leyɗe hirnange Afrique woni tuugode maɗum woni tugande yewtere nde. On heɗoto ɗum ka timmode taskaram o.
Jowlol sukaaɓe.
Alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakun iwrukun ka wuro Mbour lesdi Sénégal. Ko fanɗi fof ɗannotooɓe 26 saami ma mbi'en maayi e ɗum. Hay si tawi noon caɗeele e tampere no heewi e mum, sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique, wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Kaɓe jaggi men kadi Algérie ɓe tampi men no feewi.
Cheikh Oumar Kande yahete ko duuɓi 25 o suwa taw resde ɓesngu ala taw. O woni ko e cagataagal makko e njiilaw. O ummi Algérie o yiilotono ko laawol kono henaaki.
Ummaade Algérie faade Europe laawol alaa ɗon laawol alaa ɗon ko maa jaha Maroc walla jaha ɗum ɗo no yiyete Tunisie, ƴeftaa bateau walla ƴettaa gal jaha ɗum ɗo Tunisie Italie walla jaha Libye.
Laawol heɓaaki ɗon haaɗaani ɗon o wuuri ɗon ko Muusi kanko e woɗɓe ummiiɓe leyɗeele goɗɗe e Afrique.
Algérie min ko Algérie min jagga kaɓe jaggi men kadi Algérie ɓe tampi men no feewi ɓe tampi men no feewi. Mi nayi min prison mi nayi min ɗum ɗo no yiyete jugement ɓe jugi men dal ɓe namdo men ko hollum batonga a faami mari onon o ngalaɗo ko ɗum tumoɗon a faami ɓe piya men kadi a faami fof billahi dal.
O arte leydi makko Sénégal kono o woppaani so tawi o yi laawol gongol ko jokkoowo.
Comme sukato hooso mbatta décourage kadi mbatta décourage. So mi dañi golle ɗo golle moƴƴe maami golle mum jooɗi mi golla, mais so mi dañaani kay so mi dañi kaale seeɗa maami yew laawol de inchallah so Allah jaɓi.
Woɗɓe wonɓe he ladde tampuɓe no feewi o jeya ko leydi Guine kanko e Sénégal naaɓe walla ummiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓena nguura musɗam e nder ladde Tola Hela ladde Niger eɗo wiyete Agadez caggal naɓe dutta.
Minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko woɓɓe immiiɓe yaltude fiɗaɓɓe ɗe pumma e rewa Niger ɗo rewa ɗumanndi hono ma wiyete Libye yaara Maroc yaara Tunisie walla Algérie ɗo. Kono minen sukaaɓe woɓɓe ɓe ay ko noon ɓe woni wumbirɗe fof ka fayda kala ko Europe ɗo ɗannino pour ɗannagol heede Europe ɗo naatirgol Europe o quoi. Ɗum ko faalaaɓe yaarude Espagne, faalaaɓe yaarude France, faalaaɓe yaarude Italie, ay ko ɗum ɗanninoɓe wonnoɓe.
Hono no Cheikh Oumar Kande ni kamɓene ko tampere tan ɓe nguuri gila ɓe ngumme leyɗele maɓɓe.
Kono no min immori e tampereji komin hawri e leyɗe naariɓe arabuɓe ko surtout hono Libye e Tunisie en ɗo no foti mettude ni ɓe nangamaka nder ndiyam ɓe jamtama kalisaji ko wondirma ndiranta anda e hoore maɗa kalis on no tiiɗi satirima neɗɗo kadi waɗi hono prison ji ko noon min yangori e nder Libye on min tanti ha min tanti.
dubino gastagal hande sagataabe e nder dawla afrique na tan jilo laabi be ndewa les en ngura musdam e ladde ha tente ladde sahara be ndewe laade ha ndewa don keddo e maaje kala e mabbe ta handum ummade so wona yilade ko dañi ha suuro suure besngu mum
ittuno men to amen pour yaade yeso wadi torde mawdi mudum be addude seeda ko nafatero ko baawu mudum
seydou nokoba vewa fulfulde dakar
on nani ka jantore do lette e tampere no duudi e der di laawi di be sukaabe rewata holko woni miijo hediyankobe dum
miijo mon e mum
miijo mon e mon
miijo mon e mon
hediyankobe vewa fulfulde neldi men miijo mabbe ko faati e dalle de rewa sariya ko katongo de whatsapp amen be rewri kedoden
assalamu alaikum indiam docteur ahmed amayo mi do tawi ha wuro bietongo douala har kamuri e hande min kam ha ko raayam kam dubbe hande tawan mauni be jangi be mari dereji wobbe wobbe jangay amma hande kugal wala bido adama bo musamman dirkeetu mauniro o maran haaji kanko bo o wada hande kanko bo fiima ko to ngamman o tefan lawol ngol heparta o hewata cede kam fu o tefan to dum man do dum do wada muskilaji dubbi to ngamma min kam min do tora gomnati larta hande yaake derken larta yaake kude derken yaake jangirde wona andal man hokkan be dabare dabareji to be hebata kugal be man
min wi Omar Abdullah min tawa gallo nyame leydi Niger do e filla joh leydi janani ko wala e lawol no wodi sababuji kewdi kayillu adunaro Allah singi dum yaha wartan won caka leyde tagaɗo wawta joɗi nokku gotu o wana he muyɗe tagaɓe noon ko dilla jaaha leyɗe janane dilla ko wana talki tawra farrati majum no wolle majum sanne neɗɗo fu tawaɗo wala ɗereji wala talki jahangal fuu no watte nder himɓe bomɓe le himɓe gaɗoɓe bonandaji no waɗana jomu waɗana leyɗe du
on jarama min ko Aissatou Baldé mi nete ko mi syndicaliste ka CNTG woni ka hakkil fopp yaadu leyde porto yimɓe ɓen anda siɗen kan leydi men hiɗe wawi gollude ɗo kadi wawen sortade e tampere kono il faut anda ko honno gerdata ma si tawi a voyage no wodi kadi no maniére no yarirta har wana yahugol e ndiyam ma e jaredi soñjoɗa lertoɗa no wodi kadi maniére no yehirta hara ko a heɓa visa laaɓuɗo yaha ha hewtoya sa hewtoyi toon hande kadi a heɓa secourji
assalamu aleykum indiam souleyman wali journaliste producteur ha radio sawtu lijila gawdere cameroun min ko wawata wigo ha dow immigration clandestin kam o yi dirke min ɗo jangan ha ɗo ha leddi maɓɓe goto ɓe jinnini jangugo ma ɓe heɓi ɗereji maɓɓe wala kugal dole on feere en sottata wuro ko bo sottata leddi ɓeya ɓe heɓa kugal ha leddi feere amma min komi wiyata komi wasata gomna be saro en hande to ɓingel ma jangi na dole on o huwa kugal gomna to a numari ceedi seɗɗa a heɓinamo ɗan jaari o nanga ko lumo ono fila ko bo a heɓinamo ni babal kugal ni je o heɓata o fila o heɓa
ko ɗum wonno jiyanɗe heɗiyankoɓe VOA fulfulde ka tongode whatsapp amin e biol limoje gouvernement dawlaji ndentuɗi amérique e nde hitande ujune ɗiɗi e nogas tati ɓuri ujune capanɗe jowi e jeetati afrique naaɓe naati amérique tawa ko rewruɓe ka kerol mexique ko sénégal mauritanie angola e guiné woni leyɗe ɗe ɓiɓɓe mum ɓuri ɗuɗugol e ngol ɗannagol ngol ɗoftaki séria VOA fulfulde landi selludal en diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi guiné holko woni biol makko e ko sukaɓe accata leyɗe mum tiindo caɗele mawɗe etagol yaadu europe e amérique e hino jabawol makko
si tawi on yimɓe ɓen no iwde takko mawɓe mum iwde takko leydi mum pelletti ɓe yiɗi mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yiɗi leydi maɓɓe ɓen ko ɓe on tigi lando ma miijo miijito inna kon ɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe haray kono wodi ko hani wadde ko waɗali haray ɓe taw ɓe wawata heɓude ton polgal no ɓe wurira e hoore sutura ɓe wallito ɓe gure maɓɓe ɓe wallito mawɓe maɓɓe hara mawɓe ɓen wona ronkino donc ɗum ɗon fof ko ɓe ndaare ardiiɓe leydi leyɗe ɗen ndaara ko honno gerdata wallitoo yimɓe ɓen ɓe heɓano ɓe wuurira e hoore sutura ka leydi maɓɓe. Sibi waɗaali ɗum ɗon haray waɓɓe jogiiɓe doole gollugol, jogiiɓe hakkil, ko sukaaɓe ɓen jogii kon fof aray gollana leyɗa goo acca leydi ndin ɗon ɗen. Hay ɗum ɗon wonaa ko moƴƴi hara ɗum ɗon on tigi haalaali fii luttooɓe ka laawol, par ce que woɓɓe kaka baharu rewata, woɓɓe rewa e ɗate sattude lutta e mum, buyi lutti e mum. Bee gouvernement ji ɗin ndaara no heɓira solution ɗin probléme ɗin o ngol doggugol yimɓe ɓen leyɗe maɓɓe ɗen.
Ko selludaren Diallo jaagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guine heɗiɗon ɗo. Joni joni jaɓɓoɗen koɗo daande fulɓe.
Koɗo daande fulɓe.
Hande hiɗe wondi e Kali Diallo, on ko deputéjo Mauritaninajo. Mi yewtidi e makko adiɗo seeɗa heɗoɗen. Kali Diallo, mi yettima.
Ceerno, mi salminima, mi juurima.
E alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique, bi'olma e ɗum Kali Diallo.
Ceerno, mi salmini bandiraɓe hettiɓe e VOA fulfulde fof. Yiyandame ɗum ko saabi ɗum ko leyɗele Afrique, ardiiɓe leyɗele Afrique, président ji Afrique ɓe mballani jeunesse o, sukaaɓe mum maɓɓe no dañji liggeyaaji walla daña ɗo mbaawi janngude golle haa mbaawa reende koye mumen e wallude ɓesgu mumen. Sabu so sagata dariimo yiɗii yoltude hujja muɗum jagge e soke, so yehii haa ɓooyi ko ɓiɓɓe Afrique naaɓe fof ndogata continent africain o. Kono noon mi wondaani e ɗanngol mo rewaani laawol, ɗum min mi wondaani heen. Hay sinko neɗɗo wuurii caɗeele e ndeer leydi muɗum, ina foti haɓaade ngam waylude ngurndam muɗum. Kono kay wonaa ruttude ƴettude fittaandu muɗum, ina waɗa ɗum e laaɗe, ina rewa e ndeer ndiyam, maaya e ndeer ndiyam, e ɓesli ɗi ina ngoya. En njii ɗum ɗeeɗoo balle, ɗum waɗii ɗoo ɗum mbuur leegal no worno ma won teemedere e ko fawi suka hannde yoolima maayii.
Hitaande saalinde nde ma ƴaɓɓinde nde 2023, lappi lappi sukaaɓe rewɓe ɓikkoyi no rewa Nicaragua naatira Mexique ngam arde dawlaaji ndentuɗi Amérique. E biyol limooje gouvernement, ɓiɓɓe Guine, Sénégal e Mauritanie no tawa e ɓurɓe ɗuuɗde eɗen ɗalle.
Ɗum ɗo ina waɗi particularité mawɗo, sabu eɗen nganndi to Guine to, to Mali to, to Sénégal to, to Mauritanie to, eɗen nganndi potal alaa e ɓiɓɓe ɓiɓɓe leyɗeele ɗo ɗeeɗo teeŋti noon e ndeer leydi Mauritanie. Eɗen nganndi wonde ko sukaaɓe tooñeteeɓe, ko sukaaɓe haɗaaɓe liggaaɗe. En njii to Mauritanie ɗo ko ɓuri heewde hannde, ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe ina mbaraa e ndeer commissariat ji. En njii Soufi Oul Cheyne walaa ko ndeer commissariat. En njii Oumar Diop hay nokku haalaaka. Kono kadi eɗen nganndi wonde wol wonɓe Amérique yaanooɓe gila ko ɓooyi, kamɓe kadi eɓe njeyaa e fuuntooɓe sukaaɓe meeɗen wonɓe Afrique ɓee. Eɓe wiyaɓe gaane waɗi liggey, gaane waɗi nguurnal welnam. Ko ɗum waɗi yimɓe ɓee sukaaɓe meeɗen ndogi hannde ina mooltoyo toon to Amérique.
Kali Diallo, buyi kadi no fela njuɓɓudi ma mbiyen coopération hakkunde leyɗe Amérique, Europe e leyɗe Afrique. No wiya kan ɗum alana leyɗe Afrique nafa, ko honɗum a wiwɗa ɗum?
Ko haalɗaa koo ko noon, holno njiɗirtaa caggude jeunesse so tawii a waɗii des partenariat walla a waɗii des accord, ƴeewaa jeunesse o hol intérêt makko e ndeer ko waɗtaa koo. Jeunesse waɗataake consulté, jeunesse heɗetaake, jeunesse nanantaake. So jeunesse haalii wiya fotaani haalde, oon jeunesse waawaa jooɗaade Afrique.
Kali Diallo, kadi taskaama wondema ɗalle ɗe rewa sariya no iwra Asie, no iwra fuɗnaange Europe, e maanaa wonaa sukaaɓe Afrique naaɓe tun woni e rewde ɗee ɗalle ɗe rewa sariya.
Ahan, ɗeeɗoo ɗalle ɗe rewaani sariya wonaa Afrique naaɓe ko jooni ɓe yiiti ɗum. Kono noon ittataa wonde enen condition ngurndam meeɗen gaayene eɗen mbaawi haalde ko ngannduɗen koo, enen ngannduɗen ko caɗeele ɗe nguurɗen ɗee.
Kali Diallo, aan ko a députéjo Mauritaninaajo, mi anndintina ɗum ligge ma ko wootugol sarɗiiji ma wiyen sariyaaji mballitoo wootude politique ji ko mbaawi ustude caɗeele newina ngurndam jama. Holko woni eɓɓooje ɗe heɓluɗaa ma ɗe miijiɗaa heɓlude e baŋnge ɗalle ɗe rewa sariya?
Eeyi, ɗeeɗoo balle waɗii jooni balle tati ɓe addii doosɗe e ndeer assemblée faati e dalle de rewani lawol kono e ko addi ko projet de loi be addi be wala projet de loi wala di adapté ngam wallude sukaabe afrique yahondirde e der leydele mabbe donc non firti ko Mauritanie paade union européenne hokki be 210 millions d'euros ngam wawde wallude be riwtude bibbe afrique naabe ummotobe leydele godde ina rewo Mauritanie via l'atlantique pour wawde yade europe en yidum minen darnde amen hen tan ko bibbe afrique naabe yobe hokke hakke mabbe e der leydele mabbe njodo e der afrique kono non so be yidi yade yobe yiro lawol taw ko lawol rewngol sariya be wawa tannade be yaha be arta e dow jam kono dum do kadi il faut ko wetne e der les ambassades ambassade états-unis au niveau de la Mauritanie ene foti kanyum ne kadi wallide yimbe rewobe e lawol be ene yidi tannade taw dum do wana hunde musnde e citoyens di so be ari yilade visa
kali Diallo mi weltanike ma VOA fulfulde yettima a jaram
cerno
ko dande fulbe wonu don e hedade mede weltani on kalaka wawdo wonde aduna on iden natano joni tajere didabere taskaramo tajere didabere taskaram men o hande en kalan ko fati e toboji mawdi addudi bononda e der gure gonde ka rewo Nigeria en heddoto jantore nultondirado amen Bappa Adamu Jakusko jahen kadi lesti Niger kalen fi kosam karogere men diaspora hande en yalti yankobe Afrique nabe no kala ko fati e rural CDAO
ngurdang fulbe
ngurdan jamare no bitti e der yoga e gureka rewo Nigeria sabi dum ko fusude e barasi alo wonudo Maiduguri dum non addi wame tidudo ilamji nati e kodoli e bonni ciudi e jogoramji ko Bappa Adamu Jakusko woni nultondirado vewo a fulfulde ka diwal iyobi
himbe goranbe ujineje temerde nayi de libale mabbe dalile fasha gombele alaw der Maiduguri lamorde jeha Borno yebre Nigeria woylare mawdo hukuma ballal be masibu hebi ka lesdi Nigeria bi eteka nema Haji Azubaida Umar andini non hamo be ziwiki dum tammi yimbe kewtube chapande tati e joweedi do deli yonki wakati masibu dum mi hebi haluduki e goto der yimbe Maiduguri bi etedo Abbas Muhammad do fesha kembela alaw e wonnere ndiyam dam wadi
yo alhamdulillah ni ndiyam man dan wadi bononda kam amma dan sali joni dan fudi e lordi bawo madan wadi bononda yimbe ndero halaji tay non yimbe wobe fere tieji mabbe dole be egga ndiyam parti be tie patule ma patule gabada ya ummi reta wuro man pat ndiyam man meme reta wuro ay Maiduguri wuro mango sosai
wurna patule gelle Maiduguri ndiyam mela alaw nyami der ha elamorde lamido gelle den Shehu Borno e julirde jumba maunde de yeso lamorde Shehu den der inaje den diam wonni mallabo nyami kautidi e lumo mango go misi den bi'etengo Monday Market e lumo nai ha e kabbordu tuba en bi'ata prison ndu kabba be buran be temerde dii chopti ndoggi der mabbe bo ha e Boko Haram en sata gikku en hukuma wallutuki yimbe be masibu hebi wi ha joni ka don tini wallutuki wurtineki yimbe wobbe be tampube wurtaki iga bale mabbe ko ndiyam dam telli Jiha yobe keddu ha e bornofu fottidi e wonnere ndiyam tottobam gese gawri duudde ndella dalila ndiyam dam dillidi e gawri ha e relleke barwe mallabo date jokkude galluje jiha kan mawde mi hebi haluduki e Muhammadu Sani mo gelle bornokici nder jiha kan kayobe mo ndiyam dillidi e gawri gese bornokici
kera ala je min gonno be dan delo ngol ko min jareno da dan de bo jan wari fu won mi didu ala jede bo gele kan wara ko hori gaba de ndiyam en don jodi banne kero keji ambali do ne ke wara ke der bo dum ne dai ma dum awa dum ndiyam tawani bina haddina te e daru ta hu hande tan wala goddu ko ngeta a gonno di jahar yo do wara ko wandani ni wala patte hu goddo wala tema ko ko dum waddani ni kam hande wodi tokko jan bawo dama hu e handum ba don nani wata mi inare kan wale kilometer goma dum fu
Kerol hotol ngol woni do o Papa Adamu Jakusko Radio America iga Damaturu jiha yobe
ngaren e yewtere men yowitinde e kosam Amina Diofo nultondirado amen Niger yidi e wailobe kosam nyame ton kedo den jantore mako
kosam ire dannine sonnire no ger kay no nijabirta
gille dubi ujunaji didi e jeegom Niger fuddi no juula nyaloma julde kosam Niger kan durugol no wodi nafa sanne gam no yara faggudu leedi de yeso Aisa Manga no tawa dara rebe wailobe kosam o ekiti rebe kewdi no kosam waili titti
e pullo kay no taw golle kosam ani neddo gilla nyande do ummi le kosam ummi ummake le kosam le pendida kosam ire dannine sonnire no ger kay no nijadirta din kay an produit amu teddimi woni wagasi woni wagasi don wagasi on de min gadi dum brochette min gadi dum brochette min tonna so de du sanne min keba han ko man duji
kadi sumana jaro kosam sanne o wi no weltoro sanne e julde ko kosam ittana der fufu duniyaru
mo yaray kosam ji tampi dan gite mun no buman non o min kay mi yaray kosam suka be am no jara kosam wala mo yarta gam min kay banuwal bumbo labirani be pullo wi banuwal fu hanti
Boubacar Alzuma horejo walde gajel sudu baba hawrinde non ko durobe o wi horebe leydi Niger no kani ada dabareji moddudi ko hokkata kosam dima kum
e sador mani burka hewde kan woni gineji gollirde hejira himbe dabel sai fusa aji watte hanu noy watta dabareji dese ko watta baylul kosam na noy kosam hebirte noy watta keben na'i bali gelodi tay ko soosi godudi kosam e kiwda sai golle den bandu ardine e faande sirio himbeje hanu chefe chefe ko ete chaîne de valeur do tawa durobe ben e bayloobe kosam ben sonnoobe kosam ben gaddoobe safariiji be cewodiri no woodi be kokkedu balla kaaji
hawrinde biitende am file ko hawri golliroobe kosam der leydi Niger der mabbe na tawa debbo oni biitedo Aisha Diallo Aisha Diallo ni o wi no nodda e durobe wayloobe kosam be kokka kosam sembe e kokka golle mabbe sembe
kula ku yofay la kosam hande sa tawrama kol se didi na tati fu no wajjo yi baade ma sa Allah yabi ana foto da baaje e ko e majje no na foto le filla kosam am
Amina Diofo nyame VOA fulfulde
Eliankobe tedduɓe meɗe weltori jikke ɗe fawɗon e dow VOA fulfulde joni joni yiiden e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe karogere men diaspora
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 rogere men diaspora no tuggi hande e lural leyde CDAO dum woni dental leyde hirnange Afrique idon andi Mali Burkina Faso e Niger yalti e ngal dental wuren gouvernement Burkina Faso moini passeport keso mobe momti inde CDAO e hore mum yoro mangara yewtidi e yaltiyankobe Afrique nabe ko fewti ngal lural e der CDAO
ko heɓi ko CDAO yimɓe kewɓe ne ngannduno ɗum baade ɓe mbino so CDAO rentaaki koye fusde fayi Alpha Diallo.
CDAO tawi gila duuɓi ɗuuɗuɗi jooni jama on kino wutino golle maɓɓe, jama hoolaaki golle maɓɓe, sabuna jamaaji ɗin no miiji CDAO ko syndicat ko fedde nde anndanɗa hoore ma ko chef d'état ɓe tun ko laamiiɓe Afrique tun nde jooɗani. Donc ko ɗum addi tawi acteur politique ɓe, acteur ɓe société civile waɗayɓe réflexion ji fii probléme ji wonɗi albalawoji waɗayɗi Afrique. Tawi ɓurɓe ɓen lannino heɓude déception fe CDAO, hiɓe sikka CDAO jooni alaa waɗde golle mum.
Abdoul Sattar Li, professeur to Paris leydi Faransé, wii ko Mali, Burkina e Niger mbaɗi ko ne faamni
ko CDAO gila darna goonga e goonga. CDAO won ardiiɓe ɗum mbaɗaani ko woni darnde CDAO. Ɗum noon haɗata kadi CDAO ko moƴƴi waɗaama heen no feewi hakkunde économie, hakkunde leyɗeele ɗee, woni hakkunde Sénégal, Mali, Burkina, ko heewi waɗaama heen, ko nganndanɗaa vraiment yimɓe ne mbaawi heen, ne mbaawi heen fawde gite munen. Eeyi, won heen ko nganndanɗaa ko ɓe tooñaaɓe. Eywa, ɗum kadi mon kadi il faut yimɓe ɓee njaɓana ɓe ɗum, yimɓe njewtuda e maɓɓe haa ɓe ngarta heen ko ɗum woni ko nawata Afrique yeeso, ɗum woni ko nawata économie yeeso. Kono so yimɓe ceerti Sénégal e Côte d'Ivoire njaari bange, Mali, Niger, Burkina ñaari bange, ɗum ɗon vraiment wonaa ko yimɓe ɓee njiɗi, wonaa ko nawata Afrique de l'Ouest yeeso.
CDAO fot fusde e wonde darne wa ila yewtere waɗe haa yaltuɓe ɓee ngarta. Hadi Li, ingénieur informatique de France, yiɗi kañum koyo yewtere waɗe sabu leyɗele CDAO ɗe fof kamɓe njiidi yumma, kamɓe njiidi baaba.
Eeyi, min kam min mbaɗimi ko suwete ko AS natte CDAO, AS natte CDAO, comme ça enen fof enen leyde Afrique de l'Ouest ɗe mbaɗen union men, dañen doole, dañen des idées, liggoden ensemble comme ça sans gofu daña jamfoore walla goɗɗum quoi, comme ça yimɓe mbaɗa repartir sur de nouvelles bases. Ko ɗum yimɓe fof mbaɗi souhaite actuellement.
Lamɗo Sénégal kese o Bassirou Diomaye Faye fuɗɗiima yewtidde e leyɗele yaltuɓe ɓe Burkina, Niger e Mali. Ardiiɓe ɓe CDAO to Timo Yamiroore yo haaldu e maɓɓe ɓe paamodira haa ɓe ngarta e galle maɓɓe ɓaade CDAO ko kamɓe fof njeyi. Yoro Mangara, Paris, VOA Fulfulde.
Heɗiyankoɓe tedduɓe, on faami jofi timmi taskaram dande fulɓe hannde. Ko waɗi en waynodirde gallol ma wiyen gimol no iwrani en Cameroun ɓinguel gorko ko Bouba Fulani yiɗi. Salmini heɗiyankoɓe jooɗiɓe yawnde Maroua ha hewta gawdere ka nana Ibrahima maire jo ɗimmo gawdere, salminago ma yettike. Mi weltanike Abdourahmane Dia e Lionel Gahima ko kamɓe wallitilan Washington ɗo no nde yewtere hewtira on. Mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde. Komi woni ceerno mo Doumba, hiɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi ɗo e ɗum do wawi heditade o taskaram ka mejaje rendo amen Facebook e WhatsApp jokke kanal WhatsApp amen kadi hendo don taskaram o e kala jantoje de kisam adon bawi kadi neldude men jiande mon e tobbe subade yontere kala ka tongode WhatsApp amen e hino do tongode den kowal didi tati kowal nay jenay jetati kowal jego on jarama.